Uganda lye gwanga erikulembedde ku lukalu lwa Afrika mukusenza abanoonyi b'obubuddamu. Alipoota y'ekibiina kya mawanga amagatte eraze nti Uganda esuza ababuddamu akakadde kamu 90, Sudan eri mu kyakubiri n'ababuddamu akakadde kamu 10, Ethiopia mu kyokusatu esuza ababuddamu 58, Chad yakuna, Kenya ya 5, Cameroon ya 6, ate South Sudan ya 7, Misri ya 8, Niger ya 9, Diara Congo ya 10, okusinziira kuwanuddwa ku biwandiiko by'ekitongole kya mawanga amagatte kya United Nations High Commission for Refugees ekikola ku by'ababundabunda.